bone gonna try out sip. Keep on the ball.
It's the kids, baby.
Nakamoki nimis, please just call me.
Hello.
Nisha fumba macho kwengine sioni.
Hello.
Ukiwa karibu moyo unautuliza.
Hello.
Ukiwa mbali basi ntasikiliza.
Oh my love, you're the one, two, three, four, five in my life.
Nikikukosa takupigia nambari. Na kama ukinitupa watanikuta mochwari.
Mochwari.
Mana naunga unga nenga naunga unga. Nashindwa kusinzia kutwa mauza uza. Naunga unga bado naunga unga. Nashindwa kusinzia kutwa mauza uza.
Oh my love, you're the one, two, three, four, five in my life.
Kutoka ujena kutafte kasoda. Hata kio vitani usio na hofu si moja. Ukini beep sija piga ujena taftaga vocha.
Ukini acha ntalia. Wata ntawambia nini. Nimezama mazima. Wewe ndio tamu ya mimi. Hasira, hasira. Tempasha tuliza chini. Wangu fundi maridadi. Hachokono wa injini, yeah.
Alo, 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 alo.